umhlaba amazwe ngamazwe phezulu komhlaba izizwe ngezizwe apho intetho zahluka hlukayo apho maninzi amasiko enziwayo phezu komhlaba amazwe ngamazwe phezu komhlaba izizwe ngezizwe apho intetho zahluka hlukayo apho maninzi amasiko enziwayo. Any walker, don't miss a season when it's okay. One more time, don't miss a summer. Tattoo, do my long call.